omusajja avudde mu mbeera n'atema mukazi we mbazzi ku mutwe n'amuttirawo kitalo. Erebadde ku kyalo Katojo Central mugombola ye Masheruka amudisire Sheema Innocent Muhabwe myaka 34 gyagambibwa okuttira mukyala we eri Edrida wa myaka 45 kigamba nti entabwe evudde ku musajja kulema kuwa baana na mukyala buyambi. Kyensonga omukazi bw'asute ku poliisi ne muba akakiiko, omusajja n'ava mu mbeera n'asooka asawo olusuku olwa ssente wa LC. Kigambibwa nti era avudde mu mbeera n'abaka embazzi n'agitema omukazi we ku mutwe n'amuttirawo ye n'abulawo. Omwogezi wa poliisi e Bushenyi Apollo Tayebwa agambye nti omulambo gutwaliddwa mu ggwanika liddwaliro e Kabohe okwekebejjebwa ng'ate bayigga n'omusajja ono.
Preliminary investigations so far indicate that the incident arose from a domestic dispute. Earlier on the same day, the deceased had reported a case of failure by her husband to provide basic necessities for their children. Following a police summons requiring him to report on 3rd June 2026, the suspect allegedly became violent, threatened the local leaders, and damaged the area chairperson banana plantation. It is alleged that later that night, the suspect armed himself with an axe and fatally attacked and killed his wife on spot at their home.
Kitalo nyo. Kitalo nyo. Embera bwete bwe baderudeyo.